ekhaya ekhaya bayazi ayasile ekhaya ekhaya abayasile. Asengisukile ekhaya lamphela nami ngiyisayo phandi story sami. Thatha lapho mbeke lapho mbeke lapho konke okuhlanganayo mina ngihamba na chewa. Ekhaya bayazi ekhaya ekhaya bayazi njalo. Ekhaya ekhaya bayazi ekhaya ekhaya bayazi njalo. Bonga badala ngoba bengeke sifike la. Thandazwe yethu siqala kubona before siphume la. Hlehle la abojaka las baphethe la. Tshele kuthiwa sama la ngoba ingathi umsaka la. Sifike ebhathini sifethe namabhohlela amaningi. Izinto zivele bona ukuthi kufike inkunzi. Hlehle kudedela amatafula ama-VIP sibethe ibhabuli. Ekhaya ekhaya ekhaya.
And you know this man?
E 3 to 5 ibhato ya ibhantu. Intwana ifika ikhombe 7 bayilamula. Ifunge ngathi ikhonza udevil bayisaluthi. Bona kuhlehle lova khumunge isicathulo. Ekhaya bayazi ekhaya bayazi njalo. Ekhaya bayazi ekhaya ekhaya bayazi njalo. Bathi qheke qheke ikhanda nyana nangishaya ibala. Fika ekhaya ngivula isibaza nyana ngenza imali. Ngidayisa ubone ekhehle kusene ivuka ulithenga utshwala. Thule msile ngoba nami ngizama ukuqeka indlala.